waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
qorshe hordhac ah oo ku saabsan sidii la isaga caabin lahaa dhibaatooyinka iyo weerarada isirnacaybka ayaa la soo saaray, taasoo ay dowladda Australiana soo dhaweysay. Laakiin guddoomiyaha hay-adda la dagaalanka isirsooca ayaa raba in intaa laga sii kordhiyo oo iminkaba la hirgeliyo qorshaha. Nin magaciisa la yidhaahdo Vincent Chen oo 8 sannadood Australia deganaa ayaa lagula kacay tacaddi isirnacayb bishan Maaj horraanteedii. Mr Chen wuxuu yidhi in dhibku ka bilaabmay markii uu koox dhallinyaro ah u sheegay inaanay sigaar ku cabin maqaaxidiisa horteeda. Kooxda dhallinyarada ah ayaa intaa kadib Mr Chen iyo shaqaalihiisii ku bilaabay cay iyo erayo cunsurinimo. Hadalladii dhex maray isaga iyo kooxda oo uu qof shaqaale maqaaxida ka ahaa cod ka duubay, islamarkaana lala wadaagay warbaahinta SBS, ayaa laga dhex maqlayaa mid ka mid a kooxdii oo shaqaalihii maqaaxida ku leh waxaa tihiin virus, isaga oo ugu daray cay iyo erayo isirnacayb. Baxa giddigiin waxaa tihiin virus yahow, wejigiinnu wuxuu u eg yahay wax isku dunsan, bishmihiinnuna Chinese, ayuu yidhi. Mr Chenna waa kan isaga oo arintaa uga warramaya warbaahinta SBS.
I was actually quite shocked, more than angry. I've heard several incidents from my friend, but I thought that was
me. Waxaan hore saaxiibaday uga maqlay dhibaatooyinkan oo kale oo dhowr ah, laakiin weli ismaan oran adigay kugu dhici doontaa. Haddaba waa dhibaatooyinkan oo kale kuwa uu guddoomiyaha isirta koorka Australia Jin Tan uu rajaynayo in loo helo hab cusub oo loo tirtiro.
The time is right with the events around the world and with the issues confronting us.
Waxaa la joogaa xilligii wax laga qaban lahaa dhacdooyinka ka dhacaya adduunka oo dhan iyo arrimahan soo waajahaya waddankan. Waxaynu aragnay calaamado ah in waddanka isirnacaybku ka soo baxayo. Qorshayaasha lasoo jeediyey ee habkan cusub ee lagula dagaalamayo isirnacaybka ayaa waxay yihiin: kow, in la sameeyo hal meel oo macluumaadka oo dhan lagu kaydiyo si qoto dheer loogu hubiyo xaqiiqada jiritaanka isirnacaybka; laba, in dib loo eego qaab sharciyeedka hadda jira oo la xaqiijiyo inay si mug leh dadka uga xafido dhibaatooyinka isirnacaybka iyo in kale; iyo saddex, in la dejiyo qorshayaal cusub oo ka hortaga isirnacaybka. Wasiirka laanta socdaalka Alex Hawk ayaa isaguna soo dhaweeyey qorshahan cusub ee la soo jeediyey. Waxa aanu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha waddanku guddoomiyaha la dagaalanka isirnacaybka Mr Tan kala sii shaqayn doonto qorshahan cusub ee la soo jeediyey, iyo in wasiirku ballan qaadayo qorshe dhammaystiran oo wada tashi inta laga shaqaynayo soo saaridda nidaam bulshada mideeya. Maalgelintii dowladda dhexe ee mashruucii hore ee la dagaalanka isirnacaybka ayaa horay u dhammaaday 2015. Cindy Chang oo ka tirsan Asian Australian Alliance ayaa iyaduna soo jeedinaysa in dowladdu maalgeliso qorshahan cusub ee lagula dagaalamayo isirnacaybka.
All governments should kind of support this funding this project because I believe Australia is
dowladaha oo dhami waa in ay taageeraan maalgelinta mashruucan, waayo Australia waa waddan la isugu yimi, dhaqamada badanna waa wax aynu u wadaqab weynahay. Vincent Chen waa ninkii la weeraray, waxau hadda rajaynayaa inay tani tahay tallaabadii ugu horreysay ee Australia lagaga dhigi lahaa, waa sida uu hadalka u dhigay meel intan ka sii nabadgelyo badan laguna midoobo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.